kezi ngibambe shiqi ayine senzo sakezi ngibambe shiqi aya mehla malavi ngibambe shiqi aya mehla malavi ngibambe shiqi ayine senzo sakezi ngibambe shiqi ayine senzo sakezi ngibambe shiqi
Angazenga ibona intombazane yenamelo anje atali kamkhloza wena ngifuna ube sinqanda mate futhi yongjova wena ngibathi mawso mate ingabe ngezikhosa uma ngayeka intombi enhle kanje Sula sithi du bese sikhuluma ngamehlo bese xoxinda isho lena ngenamphetho thatha umthando lwami lona likhuluma ngezenzo into ofana nawe umntwana womuntu cha ke go ay
aya mehla malavi angibambe shiqi aya mehla malavi angibambe shiqi ayine Senzo sakezi ngibambe shiqi ayine Senzo sakezi ngibambe shiqi aya mehla malavi ngibambe shiqi aya mehla malavi ngibambe shiqi ayine Senzo sakezi ngibambe shiqi ayine Senzo sakezi ngibambe shiqi
Mina ngiyakuthanda sisi kahle kahle ufuna ngitheni Ufuna ube ngowami sondela wena my love wami Ufuna sikhiphe seDubai ngiyadlala la eDubai Ufuna udlukotini uswipe ikhadi lami Sondela my love ube ngowami Sondela my love, oh, ube ngowami. Sondela my love, oh, ube ngowami. Sondela my love, oh, ube ngowami.
Aya, mehla malavi angibambe shiqi. Aya, mehla malavi angibambe shiqi. Ayine zenzo Sakezi ngibambe shiqi ayine senzo sakezi ngibambe shiqi aya mehla malavi ngibambe shiqi aya mehla malavi ngibambe shiqi ayine senzo sakezi ngibambe shiqi ayine senzo sakezi